We hand over the program to Brother John, Jenda, Grace Church, and the study group.
Sambuya ni mizigi. Tade tisagulini ma Bible watu kuchokera mbugu la Mateo chapter 19. Jibo kuchokera mbugu la Mateo chapter 19. Kika tupi ya ngana, kika kupipi misiba kapena kutukumisika kwa Yesu Kristu kuchokera mchiramulo.
To God be all the glory and honor because of making it possible that we meet together. Let us open the books from the book of Matthew chapter 19, whereby we'll be looking upon Christ, the revealed Christ resembled in the laws.
Fa boyamba monga meletio ni rambugu la Genesis munela kuti mulungu atamulenga munthu. Ndikumuika munda wa Edeni chinthu chimene anamuikira chinthu choyamba ndi chilamulo.
As we know that from the preamble in the book of Genesis, the first thing that God did is to institute the law in the Garden of Eden.
Komatu cholinga chalamulo ili ndinalironena kuti ndikamutsuse munthu kuti munthu akagwe ndikuti pamene munthu wagwa ndikuchimwa pamaso pa Mulungu. Iye amene akapezeke oyimirira kapena odzusidwa zikachita kutengera Mulungu mwini wake amene achite kumugwiriziza kuti ayiwezwe.
The little meaning of giving the law in the Garden of Eden to Adam is to convict a man so that if a man is raised up, it should be the Lord himself who do the work of raising up the convicted.
Komabe chifukwa chonena kuti maso a munthu anali otsekedwa anali akhungu. Uona ndikulingalira kwa munthu amaona ngati kuti lamulo lija linalilomthandizira kuti munthu abwere afike kumaso kwa Mulungu.
But because of the blindness of a man, he was thinking that he has got capability that he can draw to God himself by using of the obedience to the law.
Ndi ndichifukwa chake munthu adatha kuphwanya lamulo, munthu adapezedwa wochimwa yekha, anadzibisa, anayamba kubisala kuopa Mulungu chifukwa amalingalira ngati kuti lamulo lija linalilomthandiza kuti munthu abwere pamaso pa Mulungu.
From that time, God hid himself from the people because the people thought that they can find God through the obedience of the law.
Zobera mchilamulo ichi tiona kuti mwakufuna kwa Mulungu Israeli ataperekedwa ku Igupto kumene anakagwira ukapolo. Kupita kwa nthawi Mulungu anamudzusa Mose amene anakawatulusa ana Israeli ku Igupto. Ndipo chifukwa chakufunitsisa kwa ana Israeli atamuona Mulungu, Mulungu anawapasanso chilamulo.
Again, we see the Israelites being captive in Egypt, and God lays up Moses to take away the Israelites from the hand of King Pharaoh. But because people thought that they could manage to obey the law, God again gave them the law. That's why the law that God gave to Moses, through Moses to Israel, was not the giving life law, but killing law. That's why the scriptures says fully that it's Christ who gives life, but the law kills. Here we see that Christ hidden in the presence of the people because of the law. As Israel tried to find God, maybe thinking that they can manage to seek God and find him, the law was there to block them from having that selfish wish so that they shouldn't inherit what God has purposed.
Leloli kuchokera mbuku la Matthew chapter 19, tikhala tikuona tuza chilamulo chimene afarisi anali kuchisunga ndi maganizo ndi malingaliro oona ngati kuti akhoza kukondweresa nacho Mulungu, posadziwa kuti chilamulocho chinali chophikirisa chowasutsa kumoyo.
Today we'll look into the book of Matthew chapter 19, whereby the Pharisees so that the law that has been given to them can help them obey God and meet with God, while it was there to convict them.
Ndiponso iwo Afarisi anali kusiyanisa mawagawa malamulo mzigawo pomanena kuti malamulo ena ndi a Mulungu koma malamulo ena ndi a Mose pamene iwo samadziwa kuti malamulo onse anali a Mulungu.
And the Pharisees were dividing the law, saying that the other laws are of God, others are of Moses, without knowing that all laws comes from God.
Pakati tioneni kuchokera mbuku la Matthew chapter 19 ndipo tiwerenga mazvesi atatu mosatizana tiwerenga ndima yake yoyambayo kufika ndima yake ya 8.
At least lead, that is Matthew chapter 19 from verse 1 through 8.
Ndipo panali pamene Yesu anathamawa amenewa anachokera ku Galileya anadza ku Maria ya Yudea akutsidya lidza la Yordani. Akulu anthu anamusata ndipo iye anawachimitsa kumeneko. 3. Ndipo Afarisi anadza kwa iye namuyesa nanena, kodi nkuloleka kuti munthu achose mkazi wake pachifukwa chilichonse?
From verse 1 through 3. And it came to pass that when Jesus had finished these sayings, he departed from Galilee and came into the courts of Judea beyond Jordan. And great multitudes followed him, and he healed them there. The Pharisees also came unto him, tempting him, and saying unto him, Is it lawful for a man to put away his wife for every cause?
Ndipo iye anayankha nati, kodi simunawerenga kuti iye amene adalenga anthu pachiyambi anawalenga iwo mwamuna ndi mkazi? Nati chifukwa chaichi mwamuna adzasiya atate wache ndi amayi wache ndi amache nadzaphatikizana ndi mkazi wache ndipo awiriwo adzakhala thupi limodzi? Chotero, salinso awiri koma thupi limodzi. Chifukwa chaichi chimene Mulungu anachimanga pamodzi munthu asachilekanise.
And he answered and said unto them, Have you not read that he which made them at the beginning made them male and female? And said, For this cause shall a man leave father and mother, and shall cleave to his wife, and they twain shall be one flesh. Wherefore they are no more twain, but one flesh. What therefore God hath joined together, let not man put asunder.
Numbers 7:8. Iwo ananena kwa iye, nanga chifukwa ninji Mose analamulira kupasa kalata wachilekaniro ndi kumchotsa. Iye ananena kwa iwo, chifukwa chakuuma mtima kwanu Mose anakulolezani kuchosa akazi anu, koma pachiyambi simunakhala chomwecho.
Verse 7 and 8. They say unto him, Why did Moses then command to give a writing of divorcement and to put her away? He saith unto them, Moses, because of the hardness of your hearts, suffered you to put away your wives, but from the beginning it was not so.
Monga ndalankhula poyamba kunena kuti chilamulo ichichi chinaperekedwa kuti chikawatsutse anthu kukawaonesa kuchimwa kwawo ndi kunyansa kwawo pamaso pa Mulungu. Koma tikuona kulira a Afarisi amene akuziona monga anthu amene akhoza kusunga kapena anthu amene amatha kukwanirisa chilamulo.
As I've already said that the law was came not for the people to obey it, and but these Pharisees thought that they can try their best with their capability to follow and accomplish what the law wants.
Umoso ndimene anthu ambiri maga iwo amene ndi achipembedzo amene Kristu sanavumbuluke mkati mwawo amakhala nako kulingalira kuti pali kuyesesa ndi kuthekera pakusunga ndi kuchita ntchito ya lamulo kuti akhoza kuyesesa kulunga pamaso pa Mulungu.
This is how the same religion are doing in their own thinking that they can manage to obey and follow what laws command and accomplish it.
Koma tikamayang'ana monga mama wa Mulungu akulankhula mosimikiza bwino kunena kuti malamulo awa onse amene anaperekedwa awa amakambweza munthu mbuyo kapena kuti kumtsendeza pansi kuti munthu asathe kuyima kufika kukhala ndi moyo kumaso kwa Mulungu.
But when we read, we saw that all the laws that came was just to press a man down so that he should not manage obey or understand things of God.
Malomake iwo akubwera ndiri mozi mwamalamulo imene ndi kalata imene anayilamulira Mose imene imaonesedwa mbuku la Deuteronomy mu chapter 24 zakalata yachilekanizo imene afarisi akuziona ngati ali kuthekera kosunga ndi kusamalira bwino zakalata yachilekanizo.
Here we see the Pharisees coming to Jesus with a letter written by Moses in Deuteronomy chapter 24 without, because they didn't know really whom Christ is, thinking that with the letter written they can manage to observe and obey the law with their capability.
Kumabe mukaliona lamulo ilili limene amalitenga la ku kalata yachilekaniro ndi Moses limene amalisa malira chifukwa chakuipa mitima ndi amaona ngati lamulo labwino kwa iwowo posezo zonena kuti malamulo onse ndi a Mulungu. Ifote na maona mawa Mulungu mbuku la maliku akusindikiza zubino zonena kuti anthu awawa amasiya malamulo a Mulungu kuti kumasata zokhazokha zimene zimawasangalasa mu malamulo umo.
So we can see here that these people trying to cling to some of the laws that seems to be best to them because of their wickedness and sinfulness, without knowing that all laws come from God and they are to obey all laws if they want to obey it, of which they cannot manage to.
Chifuatika unambuku la maliko chapter 7 and maege ya 80. Akulankula mawu mene momo kena mwesu ama kawa chusa afarisi mwena kuti majidachita au pa manchito zala mulo izi kuna likungo kuna uyo kuta ziwa nika ulunga pa masopangu kome nikumaja zisa chikunga moja mulo.
Because as we see in Mark chapter 7 verse 8, where we see that because there were the people who thought that they can be best and do whatever they can while they are not because of their sinfulness.
Ophunzira ache ena anadya mkate ndi mmanja mwakuda ndiwo osasamba.
Because we see here showing that the other people were eating without washing their hands.
Makamaka ndimayake ya 1 ndi ya 2 iyo yabuku la maliko omwe ndimawerenga.
As verse 1 and 2 of Matthew chapter 8.
Akuti ndipo anasonkhana kwa iye afarisi ndi alembi ena akuchokera ku Yerusalemu 2. Ndipo anaona kuti ophunzira ake ena anadya mkate ndi mmanja mwakuda ndiwo osasamba.
Whereby verse 2, at when they saw some of his disciples ate bread with defiled, that it is to say with unwashed hands, they found fault.
Ndimachitatu akuti pakuti afarisi ndi ayuda onse sakudya osasamba mmanja awo kuti asungire mwambo wakulu.
Verse 3, for the Pharisees and all the Jews except they wash their hands oft, eat not, according to the tradition of the elders.
Awatu ndiye malamulo amene afarisi awa anali kuwasunga monga malamulo akasambidwe ndi zakudya ndi zina zotero zimene iwo anali kuzisunga koma chimene anayiwala kamene chimene iwo samaziwa ndi kusunga chilamulo chenichini cha Mulungu.
Well, these people, the Pharisees, were keeping these traditions of washing, eating food, selecting of food, thinking that they are good enough, without knowing that the law is of God, nobody is having the law on himself.
Ndifakake mundimeke ya polo ya kunena kuti ndipo pakuchoka kusikasa kudya osasamba mthupi ndipo zilipo zinthu zina zambiri anazilandira kuzisunga ndizo masukidwe aziko ndi miphika ndizotengera zamkuwa.
Because the fall of foolish shows that when they came from the market except they wash, they eat not, and many other things there be which they have received to hold, as the washing of cups and pots, blessing glasses and of tables.
5. Kuti ndipo afarisi ndi alembi anafunsa iye kuti bwanji ophunzira anu osatsata mwambo wakulu koma akudya mkate wawo ndi mmanja mwakuda. 6. Ndipo iye ananena nawo, Yesaya ananenera bwino za inu onyenga monga mwalembedwa. anthu awa andilemekeza ine ndi milungu yawo koma mtima wawo ukhala kutali ndi ine.
Verse 5, then the Pharisees and scribes asked him, why wash not thy disciples according to the tradition of the elders, but eat bread with unwashed hands? He answered and said unto them, where hath Isaiah prophesied of you hypocrites? As it is written, these people honor me with their lips, but their heart is far from me.
Ndime ya 7 ndi 8 yomwe malala nkulala kuti koma andilambira ine kwa chabe ndi kuphunzitsa maphunziso malangizo a anthu musiya lamulo la Mulungu ndi musata mwambo wa anthu.
Verse 7 and 8, how great in vain do they wash me, teaching of doctrines the commandments of men.
Abato ambuyesu amakawatsutsa kwa thunthu afarisi kapena kuti amboneka opemphera anthu achitembezo amene iwowo amazimva ngati kuti ali kuthekera kosunga malamulo a Mulungu pamene chachikulu kapena kuti choposaposa chimene ndi lamulo loposa limene ndi Khristu Yesu amalukana.
Here the Lord God was rebuking the people that claims that they are obeyers of the law and that they can manage to obey the law without knowing the origin and the source of the law, that is God himself, so they are to hear the Lord God.
Chifukwa malamulo amene amawasunga awawa, malamulo amene Mose anawapereka kwa iwo amene Mulungu analankhula ndi Mose, ndipeza kuti Mose amene iwuyu azalefuze kupereka malamulo anawasimikizira na Israeli kutena kuti Mulungu wakumwamba adzapusira ndiliyo ndineri wonga ine muzamvere iye.
Because we see even Moses, the one who came with the law, once spoke that God will raise up a prophet like me, so that time you should obey him.
Koma afarisi awa analephera kumumvera iye mʼmalo mwake iwo anali kumuyesa. Mungatawerenga mbuku la Mateyu muja ndime yake yachiwiri kunena kuti iwo anali kumuyesa Yesu Khristu.
So instead of obeying that prophet Christ Jesus, instead they were attempting him, what we have already read from the scripture that they attempt him.
Modipa kumuyesa amaganiza ngati kunena kuti iwo amakwanisa kusunga bwino malamulo nchifanyika anabwera ndi fuso limene amakafunsa kwa Ambuye Yesu zonena kuti kodi nkololeka kupereka kalata wachilinganiro kwa munthu uyu. Iwo anali akuziwa ndithu chimanda anthu amene adaphunzira bwino malamulo.
So these people were the ones who learned law very much instead of knowing or doing what they learned from the law. They came to Jesus tempting him that it's good to give a letter of divorce, but they were knowing the truth of this, but because they came to be good people, they come to Christ Jesus with
tempting.
That's why when we come back to Matthew, we see that the Bible says the Pharisees came to and tempted him.
Chifukwa anali atawerenga kale mbuku la Deuteronomy chapter 24 kunena kuti munthu akakhala ndi mkazi ndipo ngati wapeza chifukwa chomulekera zimulembera kalata wachilekaniro amene akufunika apase iwo apite nawo kwa makolo ake kusenza kuti banja latha pamenepo.
So when these Pharisees came to Christ Jesus by tempting him, they were already knowing that there is a letter of divorce that the Bible already said about divorcing if somebody commits adultery, but here, because they looks to be faithful people and the good obeyers of the law, they came to Christ to attempt him.
Lamulo la kuchosa nkazi limene limaoneka mbuku la Deuteronomy chapter 24 limawalimbika amalimbikitsika kwambiri afarisi awawa ndi lamulo limene lili pochosa nkazi. Iwo pochosa nkazi wamazimva kunena kuti akusunga lamulo kapena kuti akukwanikisa lamulo.
So because these people thought that they are wiser enough, they thought that the law that is of divorcing is better and is good, and that one can divorce his wife, without any problem, because they claim to be good on themselves.
Mene momo ndi mene munthu wina aliyense obadwa ndi mkazi amene ndi ochimwa ama zimvera kapena ama ingadira hapo werenga chilamulo ichichi ingadira maso wake ndi akhungu iyeyo ama yangana monga mathupi ndipo mwemonso mmene amayang'anira afarisi kuti amawaona mawacha monga mathupi owakomera kumbali yawo ngati amuna amene akhoza kumusiya mkazi ngati atamvera chifukwa ndikumpasa kala tachingani.
This is how all the people born sinners look into spiritual things. They thought in themselves there's something good on their own.
Chimene tuko mayo sama dziwa pankhani ya kala taiye chilekaniro kunena kuti mauwa ndi auzimu ndipo amakala nkula zithu za uzimu zimene ndikupereka kuleka ndisa kumene Mulungu amakaonesa kusiya mkazi ndikumpasa kala la chilekaniro ndikusiya anthu onse amene Mulungu yosana sankhe mwakufuna kwake kuwasiya osawadalisa kapena powamane chipulumuso.
They were not knowing that this is a spiritual thing, that divorcing what the Bible is saying was the Lord divorcing those that are not His, so that they should not receive a blessing of salvation.
Bonga tiona wa munkhani ya Yakobo ndi Esau kuti Mulungu anapereka chia kalata wachilekaniro kupitira mwa Isaki kwa Esau kunena kuti iyeyo adzakhala kapolo komanso iyeyo adzakhala ofunafuna zabwino koma sadzazipeza kusenza kuti Mulungu mwini wake ndamene anamsuzula Esau kuti apite opanda madaliso Mulungu yemweyonso ndamene anamtenga Yakobo ndi kumdalisa.
Because we see the book of Genesis whereby God divorced Esau so they shouldn't have a blessing, and at the same time married Jacob so they should have a blessing.
Monga tiona mbuku la Isaiah chapter 51 pamene Mulungu amakala nkula kuzuzula Israeli kunena kuti kodi kalata wachilekaniro amene ndinapereka kapena kuti kalata yakusiyana naye mayi wako ili kuti imene ndinayipereka kumsuzula mayi wako kuti wayamba kupembeza milungu ina.
As we read in the book of Isaiah 51, whereby God was asking, where is the letter of divorce that I gave your parents that you shouldn't worship other gods?
Maga Isaiah chapter 50, ndi mayake weyamba, kumwa kunena kuti, atero Yehova, kalata wachilekaniro cha amako, alikuti amene ndinamsuzula naye, pena ndani wangu ngole anga amene ndamkulisa iwe, taona chifukwa cha zoyipa zanu, munakulisidwa ndi chifukwa cha kulakwa kwanu kulakwa kwanu amanu anachotsedwa. Verse 50,
more especially on verse 50, on chapter 50 of Isaiah, whereby it says, the first one, thus saith the Lord, where is the bill of your mother's divorcement, whom I have put away, or which of my creditors is to whom I have sold you? Behold, for your iniquities have you sold yourselves, and for your transgressions is your mother put away.
Tiromayang'ana tapa titeza kunena kuti zakalata uja amene akuonesedwa mbuku la Deuteronomy chapter 24 tanangolembedwa chabe kuti akazi amuna akasuzule kapena kuti akasiye azikazi yawo pa zifukwa zina zili zonse ayi koma amakala mkula chapa mtima wa Mulungu amene Mulungu mwini wakeyo azakasuzula ena kuwasiya ena ndi kutenga ena kudzitengera ena amene iye anawakonda.
So when we read in Deuteronomy chapter 24 we saw that it's not just about of divorcing wives, no. But the Bible was fully trying to come up with a picture that God would divorce others that are not His and he cling or marry others that are of Himself.
Chifukwa mungationera ulamuliro wa Mulungu kunena kuti Mulungu analenga anthu onse mwakufuna kwake ndipo anthu onse amene alipo pa dziko lapansi anawalenga ndiye ndipo ndi ake. Koma alipo ena amene iye anawakonda amene anawakonda ndi amene anawatumizira mphaso yachipulumuso ndi mphaso ya Yesu Khristu.
Because when you see the sovereignty of God, you see that God created all the people in the world but loved the others from the mass.
Ndiye monga mumuja mmene likhali la banja kunena kuti mwamuna ndi amene amakhala ndi kukonda mkati mwache kumene amakonda mkazi mmene momwe amakaonesera mmene Khristu azakakondere mpingo wache.
As we know how marriage works, that a man is the only one who loves a wife, this is a picture of how Christ will love his own people.
Because Yakobo amachita kuti ndi Aisraeli koma sikuti iwo ndamenana ndine chikondi chenicheni cha Mulungu analandira ndamayi wawo Yakobo.
As we see Jacob, whom the name changed to Israel, God loved Jacob, and all the descendants of him are called the Israelites, but are not these people who received the love of loving, but it was their mother, Jacob, whom was loved by God.
That's
why in Isaiah 58, whereby Christ, our God, was asking, where is the bill of your mother's divorcement? Because these people stopped worshiping the Lord and started worshiping other things without knowing that the love first goes to their mother by the name Jacob. That's why the full Bible says in the book of Romans that not all Israelites are Israel.
Because
the true Israelite is the one God had mercy on him and God gave him the blessing of life so that he should worship him. That's why when we go back into our book, we see that the Pharisees look unto this law physically without knowing that the Lord gave the law, spiritual law, to his own people.
So
we see that the Bible, according to his fullness, made it clear that this physical word written was meaning the spiritual understanding of the word, as we read in John chapter 1, verse 14, whereby they say, and the word become flesh and tabernacled on this world. People were blind because they were reading this gospel without the discernment of the Spirit of the Lord that helped them to understand what they are reading. So when we do apply this word to each and every person who is not in spirit, that he led and understand this word physically without knowing that there is a spiritual meaning of whatever the Bible is speaking about.
That's
why in the book of 2 Corinthians chapter 3, Apostle Paul was fully speaking that this is the scripture that had been written were in spirit, and there was a veil that verily the people failing to understand and see what was the meaning of it. And he fully says that if one understands this, it takes God himself to reveal Christ unto him so that he might understand him.
monga tiona munthu wa Korinto chapter 3 ndi mayake ya 5 pomwe akunena kuti sikuti tili okwanira pa ife tokha kuyesera kanthu monga mochokera mwa ife tokha kukwanira kwathu kuchokera kwa Mulungu ameneso anatikwaniritsa ife tikhale atumiki apangano la tsopano sila chilembo koma la mzimu pakuti chilembo chipha koma mzimu uchititsa moyo.
As we read in 2 Corinthians chapter 3, verse 5 and 6, whereby it says, not that we are sufficient of ourselves to think anything as of ourselves, but our sufficiency is of God, who also have put us able ministers of the New Testament, not of the letter, but of the Spirit. For the letter killeth, but the Spirit giveth life.
Ndiona kuti afarisa ajawo mmene amakabwera kwa ambuye yesu ndi kukamuyesa maganizo ndi malingaliro awo amaona ngati kuchokera mchilamulo chimene chichi ndi mmene iwo akukhalira ndi moyo kapena kuda kukondweresa mulungu.
So when the Pharisees were coming to Christ Jesus, they were thinking that they are arrived because of observing the law that them were doing.
Koma ndime yake ya 6 yasindikiza kunena kuti chilembo chimapha kusenza kunena kuti lamulo limene mulungu analipereka kupitira mwa Mose lija ndi lamulo lokapha kapena kuti lokatsutsa munthu ku dziko lapansi.
But verse 6 of Corinthians says that the letter killeth, the law killeth, which shows that whatever Moses gave the people, it was to kill the people, not for them to have life. That's why verse 5 of the same chapter fully shows that we are a sufficiency in the Lord, not in our own.
Ndipo pokasimikizira ichi amakala nkhula zonena kuti mundime yake ya 6 yomaliza kunena kuti koma mzimu uchititsa moyo.
But in verse 6, last sentence says that the Spirit giveth life.
Amanena kuti mzimu uchititsa moyo ndikuti nthawi zonena kuti mzimu wa Mulungu pamene wafika pa munthu ndi kumtsegulira maso umakamuyang'anisa pa Yesu Khristu kumeneko ndiye kulandira moyo kuona Yesu Khristu iyo ndiye kukhala ndi moyo.
Here it fully shows that when the Spirit of the Lord is upon you, He points you to Christ Jesus, because Christ is the life. Then you receive the life from Christ. As Christ Himself there said that I am the life.
Ndimona kuti moyo ukukaoneka pamene pachitika pamene pabwera mzimu wa Mulungu koma pamene pali chilembo kapena pamene pali chilamulo pali imfa.
So here we see that where there is the Spirit of God, there is life, but where there is a letter, there is death.
That's
why it is not when a man observes the law, but it's when Christ draws you to Himself, it's when you have life from Him.
Kuchokera muchilamulo chimene Aisraeli kapena kuti Afarisi awawo anali kuchisunga ndi kumaganiza ngati kunena kuti amakondweresa nawo Mulungu chija munali muli ife mkati mwake.
So you can see that from the law that Israelites thought that they are observers of the law and oppressed God, there was death inside it.
Pamene moyo ukuchita kubwera ndi mzimu wa Mulungu amene akubwera tsopano kuti ukapereka moyo pamalo pamoja pamene panali imfa.
But here we see that the Spirit gives life where there was death.
Komano Mulungu chimene anachichita chophikiriza ndi chophimba kuti anthu asamzindikire Yesu Khristu tiona kuti pamene chilamulo chija chikubwera chinabwera ndi ulemerero umene ndi makhalidwe kapena ndi maonekedwe a Mulungu amene anabwera amene anasintha nkhope yake ya Mose kuti ngakhale anthu sanakwanise kuyang'ana Mose.
So you can see when the law came, it came with the glory of God, because it shows the attributes and characters of God that makes the first of Moses to be transfigured. That's why here it shows fully that the law is holy because it's coming from God. But the law is death and it never gives life.
Chipale ni mea 7, mbukula tuwa kulimbe zapta 3, ni mea 7 ya kundi. Kwa mangadu utumikuwa ifa, ule mbe duandoloji mbwa miyala, unakala mwule melego. Kutero kuti, ana Israeli, sana atoke yanga nisa nkope yaje ya Mose. Chifuaja ule meneruwa nkope yaje, umene unali mkuto sedwa.
That's why the 7 of Corinthians says, but if the ministration of death written and engraved in stones was glorious so that the children of Israel could not steadfastly behold the face of Moses for the glory of his countenance, which glory was to be done away.
Umajiona kunena kuti pamene linali kubwera kudziko la pansi linavekedwa ulemelo wa Mulungu chifukwa ndi madala mkula makhalidwe ndi maonekedwe ache a Mulungu.
Here we see that when the law was coming, it came with the full glory of the Lord because it brings the characters and attributes of God even though the law kills.
Apo mboyobaone sazonena kuti munthu sopano kuti afike pamaso pa Mulungu pali chochinga chimene ndi lamulo limene likumutsutsa kuti munthu sangathe.
Here fully shows that a man can never come to God because the law is there to as a hedge preventing one to meet God. That's why the coming of our Lord Jesus Christ, he came with the glory, but a rejected one, so that it might be very difficult for one to believe him, that he is from God.
So that the Mena Matsukutula Muja, Amaga Timba Maso, Amaga Seta Maso Mujima, Amena Aye Kakuna Satukumona Ye. Tell your way, you see, don't get as one who said with Amasoina, put a home ye.
Because we see in Philippians chapter 2, whereby we see the kenosis of our Lord Jesus Christ, that even though he was God, but what he did was to devote himself to be like just a man, so that it might be very difficult for one to believe him or to turn to God so easily. That's why it shows fully that if the administration of death and written and engraved in stones was glorious so that the children of Israel could not steadfastly behold the face of Moses for the glory of his containers, which glory was to be done away, what more the ministerial of Christ Jesus would be coming.
Mzimu kapena utumiki wa moyo wa Yesu Kristu umene anabwera nawo mdziko la pansi pokalowa mdziko la pansi wodzaza ndi ulemero. Afarisi awawo achipata khungu limene anali nawo analephera kumuzindikira iyeyo ndani malo mwake anabwera kukamuyesa iye mungatawerenga mbuku la patimu.
That's why when Christ came into this world it was very difficult for the people to understand him or to knew him exactly whom he is because of the sinfulness of the people in thinking that they can observe the law and believe the law as obeyed. That's why the Pharisees thought that they can believe and turn it to God in themselves by observing and obeying the law that later came not to bring life to the people but to bring death to the people.
Kufanya mbugu la Korinto likadumba kufika mdimega ya sechi ni akuti. Ndipo si monga Mose, amene ana hika cho pimba pa mkube ya ajibudi ya na Israeli asayanga mitise pa chimali ziroja, chimene chinali kuchosebo. 14. Ati koma mituma yao inaumisirwa pakuti kufikira leo lomwe lino pakuwerenga kwa pangano la kale chophimba chomwezi chikhala chosavundukuka chimene chili mkuchosedwa mwa Khristu.
That's why verse 13 and says, and not as Moses which put a veil over his face, that the children of Israel could not steadfastly look to the end of all that which is abolished. But their minds were blinded, for until this day remaineth the same veil untaken away in the reading of the Old Testament, which veil is done away in Christ.
Amene amabwera ndi kukamuyesa Ambuye Yesu kapena kukamufunsa zakalata wachilekaniro amachita izizi koma ndi chophimba kapena kuti masowa anali akhungu amene samaona popeza panali chophimba pa chilamulo.
That's why the Spirit of the Lord speaks through Paul that when these things were happening it was because there was a veil on them with the law that they were clinging to, that they shouldn't believe and trust the true living God because of what they were thinking, that they could observe the law and obey it. For this beautiful time that the Lord has given us, for sure it was a good time listening, hearing from the Lord about the law. So, blessed be God of making it possible that with these few minutes, we should have this what we have heard. So to him be all the glory and honor.
Amen.
Let me just have a song. The song, it's a song that I want just to sing. That is Psalms 91 from verse 1 downwards. It's a song that I want just to sing. Thereafter, we'll have a word of prayer closing this time of worship that we had. 16 verses. Psalms 91. He that dwelleth in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. I will say to the Lord, He is my refuge and my fortress, my God. In Him will I trust. Surely He shall deliver thee from the snare of the foreigner and from the noisome pestilence. He shall cover thee with His feathers, and under His wings shall thou trust. His truth shall be thy shield and buckler. Thou shalt not be afraid for the terror by night, nor for the arrow that flieth by day, nor for the pestilence that walketh in darkness, nor for the destruction that wasteth at noonday. 1,000 shall fall at thy side, and 10,000 at thy right hand, but it shall not come nigh thee. Only with thine eyes shalt thou behold and see the reward of the wicked. Because thou hast made the Lord, which is my refuge, even the Most High, thy habitation. There shall no evil before thee, neither shall any plague come nigh thy dwelling, for he shall give his angels charge over thee, to keep thee in all thy ways. They shall bear thee up in their hands, lest thou dash thy foot against a stone. Thou shalt tread upon the lion and adder. The lion, the young lion, and the dragon shall thou trample under feet. Because he hath set his love upon me, therefore will I deliver him. I'll set him on high, because he hath known my name. He shall call upon me, and I'll answer him. I'll be with him in trouble. I'll deliver him and honor him. With long life will I testify him and show him my salvation. God be all the glory because of the beautiful sing song of joy unto the Lord. Let us look to God in prayer as we are closing this time of worship that we had today. Brother Ken, look to God in prayer closing this time of worship that we had.
Precious Father, I'm thankful that you are a just God and Savior, that you did not set aside your law in order to save your people, but you sent your Son, the Lord Jesus Christ, to fulfill it. And therefore there is now no condemnation to those that are in your Son by your grace and through his shed blood alone. I thank you for the message, and thank you for your Spirit of grace that has drawn our hearts to the Lord Jesus Christ, and that we find in him all of our peace and satisfaction before you. Thank you for these dear brethren and the fellowship that you've given us together, and I pray that you would continue to cause us to glorify your Son where you have put us in various parts, places throughout this world, and that the Lord Jesus Christ himself be exalted. It's in his precious name I pray. Amen.